ng'ekitongole ekyebyebigezo kiri wamu n'ekitongole ekyebyenjigiriza bategeka okufulumya ebyavudde mu bigezo by'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu abaakola omwaka oguwedde olunaku olwaleero omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Nabita Kandibasa avuddeyo n'alabula abazadde okwegendereza amasomero naddala ogw'obwannannyini agakyusakyusa obubonero bw'abayizi ne galanga ebyo ebitafuzi mu bya bigezo nga ebifulumiziddwa nga balina ekigendererwa eky'okufuna abayizi ngayogera ko ne bannamawulire Hajjat Ndibasa ategeezezza nti ebiseera bingi amasomero g'obwannannyini gongeza ku bubonero abayizi kwe bayitidde so ng'ate ebituufu bw'ogenda mu kitongole kya UNEB osangayo birala ayongedde okubeera ng'alabula abakulu b'amasomero obutakola kintu kino omulundi guno nga bwe bazze bakola kubanga kino kiwabya abazadde ne balondako amasomero amabi agamba bo nga batwala ebyokwerinda bakolaganira wamu n'ekitongole ky'ebyenjigiriza okulaba ku nteekateeka eno
kati tuli mu keetegeekerero okufuna ebibuuzo byaffe eby'ekibiina eky'omusanvu ate wajja kuyitawo akaseera katini nnyo tufune ebya senior 4 n'ebya senior 6 naye ab'amasomero muleme okuwa abazadde results ezikyali ntuufu nti abazadde abasinga bwe bagenda ku masomero amasomero gaffe gaagala nnyo okweraga nti ge gasinza okukola obulungi ne gatandika okugenda ku NASA ne gaprintinga certificate ne galaga abaana nti baafunye 4 olw'ensonga nti gaagala okuzza abaana abangi mu masomero oba bayitidde mu first grade naye nga ddala results z'owa abazadde si z'entuufu abazadde bawe results entuufu abaana balina okurepeatinga classes bazirepeatinge aba bamejaringz ogenda ku levo eddako ebyenjigiriza nabo bagende abatasobodde bagende mu vocational schools oba mu institutions zonna ez'ebyenjigiriza ezigenda okubeerawo nkubiriza aba directors b'amasomero ba head teachers naddala mu private schools omuze guno we gusinga okulabikira tuleme kulimba abazadde
ku nteekateeka y'emu yatwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono Rashid Kikomeko agamba nti n'amasomero ga gavumenti nago gazze omuze gwe gumu ogw'okulangirira ebyo ebitafulumye nga balaganga abayizi be bayise abangi so ng'ate bayise batini ekintu ekyongedde okulaga abazadde nti obulumu we bateeka abaana waba wakyali wanafu nnyo agamba nti bakola ebikwekweto ku mulundi guno okutunuulira ebyo ebibeera bifulumiziddwa essomero babigeraageranye n'ebyo ebifulumizibwa ekitongole ekyebyenjigiriza ng'anaabikyusakyusa agenda kuba avunaanibwa
mu kiseera kino abazadde njagala kubalabula tulina amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini agaagala okulaga nti gakola nnyo kale nno ne gafumbafumba ebyavudde mu bibuuzo ne balaga nti baafunye buna baafunye first grade nnyingi nnyo so ng'ate ekyamazima abaana abamu tebaakoze kuki bulungi naye okwagala okucamuukiriza abazadde babalaga nti abaana baakoze bulungi ne babawa results ezitali ntuufu abaana zibatafunye n'olwekyo njagala okulabula ab'amasomero ekintu ekyo kikyamu okukikola naye era ndabule n'abazadde kyangu nnyo okunoonyereza omwana wo bye yafunye okuva mu UNEB tulina enkola osobola na bikyekingira ku simu tunoonyereze ddala abaana baffe baafunye emmere.